turashaka guhaguruka tukabyigira imana yacu tuvuga ngo Yesu niryo zina ryonyine dukwiye kwatura. Yesu niryo zina ryonyine dukwiye kwatura, ayandi nta mahoro, ayandi nta buzima. Yesu niryo zina ry'ubutsinzi, Yesu niryo zina ryonyine dukwiye kwatura, ayandi nta mahoro, ayandi nta buzima. Yesu niryo zina ry'ubutsinzi, Yesu
niryo zina ryonyine
dukwiye kwatura,
dukwiye kwatura. Ayandi nta mahoro, ayandi nta buzima. Yesu niryo zina ry'ubutsinzi.
Zirakira muri yo, imbohe zirabohoka. Ayandi nta mahoro, ayandi nta buzima. Yesu niryo zina ry'ubutsinzi. Muri yo ibirema biragenda, muri yo imbohe zirabohoka. Ayandi nta mahoro, ayandi nta buzima. Yesu niryo zina ry'ubutsinzi, Yesu niryo zina ryonyine dukwiye kwatura, ayandi nta mahoro, ayandi nta buzima. Yesu niryo zina
ryonyine twawe ryo gutsirizwamo, n'umunara muremure abakiranutsi dundiramo. Yesu niryo zina ryonyine abakiranutsi dundiramo, n'umunara n'umunara n'umunara. Yesu n'umunara, Yesu niryo zina ryonyine abakiranutsi dungiramo, n'umunara n'umunara muremure n'umunara. Yesu niryo zina ryonyine twawe ryo gukirizwamo, n'umunara muremure abakiranutsi dungiramo. Yesu niryo zina ryonyine twawe ryo gukirizwamo, n'umunara muremure abakiranutsi dungiramo. Yesu,
Yesu, Yesu, Yesu,
Yesu,
Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu, Yesu
sura ayandi nta mahoro
ayandi nta mahoro ayandi nta buzima Yesu ni yo sinayo
siramo
Yesu
Imani wa mugisha That's right
Dukwiye ayandi nta mahoro ayandi
So
Jesus.